Musorine Eugene umaze gutangazwa na komisiyo y'igihugu y'amatora ko ariwe wegukanye umwanya w'umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda yagize amajwi 182 kuri 641 mu batoye bose aya majwi abanye na 75.6% ku ijana mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana ijwi rya Amerika ryabashije kugera inteko itora abafite ubumuga yarigizwe n'abantu 151 aho ijwi rya Amerika ryageze mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana abafite ubumuga bari benshi baje kwitorera bazabahagararira bagize ubutumwa baha uzabahagararira mu nteko ishinga amategeko madamu Iranzayino Francina n'umwe mu bari bitabiriye amatora
abatumva ntibanavuga baracyafite ibibazo kuko bo hari abatari bajya mu mashuri cyo nacyo turashaka kugira ngo umuntu uzatorwa azagikosore abatabona nabo hari abafite ibibazo mu miryango nyine nabo amashuri yabo arahenze kuyageraho ibigo byabo ni bikeya mu Rwanda ngo rero nk'umubyeyi iyo umwana yagize ibyago byo kuvukira mu giturage iyo ngiyo hasi adafite abamuvuganira nyine nawe aherayo umudepite dushaka katorwa turashaka yuko aza atazibanda ku kureba ku bibazo byabo mu mugi kuko bo byarakemutse ahubwo hakarebwa hari hasi mu midugudu
aba bafite ubumuga bavuga ko umudepite uzabahagararira azagerageza kubavuganira ku buryo haboneka abarimu mu cyaro bazi gukoresha imvugo z'amarenga kugira ngo batumva nibavuge nabo babashe kwiga nk'abandi banyarwanda ikindi kibazo kibahangayikishije n'icy'abantu batabona basaba ko bahabwa inyandiko yajya ibafasha gusoma komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko muri iki cyiciro cy'amatora abatabona nabo bateguriwe uburyo bazabasha gutora bifashishije inyandiko zabo kandi akayiranga Frank niwe uhagarariye komisiyo y'igihugu y'amatora mu ntara y'Iburasirazuba
ubu aha ngaha tuvugira dufite za players kuri abandi batabona abashobora gutora bamwe batabona ariko bashobora gukoresha ibikoresho bigezweho twavuga za players zirahari twaziteguye hano irahari kuri buri site ariko nanone no ku matora yo ku itariki 3 kuri buri site twagiye duteganya hari aho batorera hari za players hari kuri buri site aho tutazi kwikoresha nk'uko mwabivugaga icyo gihe tumemerera ko ashobora kuzana n'umwana ushobora kumufasha gutora
amatora y'abafite ubumuga niyo yabimburiye andi yose ategerejwe mu Rwanda arakurikirwa n'abadepite rusange abakuri uwa mbere akazasozwa tariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 hatorwa abahagarariye urubyiruko n'abagore Asumpta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali.